chunkysupplier.com.
Acha papala. Kukina gauso. Piggy, shell music. Piggy, mikono wakwate. Kukina gauso. Acha papala.
Piggy, mikono.
Twate. Shabiki nipe upu, na minipate upu, uka mkuluzi upu. Shabiki nipe upu, na minipate upu, uka mkuluzi upu. Freedom. Shabiki nipe upu, na minipate upu, uka mkuluzi upu. Shabiki nipe upu, na minipate upu, uka mkuluzi upu. Freedom. Twete. Speech zangu za kikubwa na changanya tua. Boy nazingatia muda, Buda napingana na wakuda. So sikia kolu mjuba. Twete. Muni naimba, singeli kweli ni mekipei. Boy, acha kejeli mziki umepanda bei. Kimafia, nipelupia ni kupeswaga. Suna pendaga, niki imbaga singeli suna chezaga. Niki imbaga singeli suna lukaga. Suna lukaga. Twete. Napita good flow, kesa vibe blow. Nipe mtonyo after walk blow. Sumeje ina show. Sinichole, usinione bisho. Sinione wafu, sinione kio. Sinione katuni, sinete uhuni. Basi usikunje, nipe mambo ya mana, basi usipinge. Nipe dosho la mana, boy usikunje. Nipe mambo ya mana, basi usipinge. Pinge. Shabiki nipe upu, na minipate upu, uka mkuluzi upu. Shabiki nipe upu, na minipate upu, uka mkuluzi upu. Freedom. Shabiki nipe upu, na minipate upu, uka mkuluzi upu. Shabiki nipe upu, na minipate upu, uka mkuluzi upu. Freedom. Twete, so be sure, si fos, ku trendi. Twete, kiuni mina fos, vi changi. So be sure, si fos, ku trendi. Biggie, Tawa, twete, no, Tawa. Tawa, dogo, Tawa. Biggie, Tawa. Bomboka, twenty apo
masiusi,
twenty apo fido,
twenty apo mtoto wa Mungu,
twenty apo kando, kukina kaoso, twenty apo zunguliewa,
twenty apo la mali, twenty
apo chakulo,
twenty apo jolonyo
mazula. Bunda faida,
twenty apo polanta,
twenty apo dedi mikuki,
mtoso Morogoro,
utawala mikoa,
twenty apo mdogoroka,
twenty apo zula
wapo machintanga,
twenty apo chankrizi,
twenty apo teacher,
twenty apo ekoto,
twenty apo manigeoya,
twenty apo jebabu,
sinchwele,
gizi ya saa,
twenty,
barikiraifu,
twenty apo
skoba,
mabundu seseko,
wasewa nyaro,
twenty apo muchani,
wasewa luangwa,
twenty apo fauzi,
masasi,
barikiraifu, gizi ya saa,
kwa imashi,
watafutaji kwa simba,
barikiraifu mabuto,
itutio,
mapopo,
wadamoyo,
twenty apo meneja macho,
twenty,
macho, machare,
twenty apo meshaki raida,
twenty apo musablaki,
twenty apo pengo,
twenty, wazee wa kwa mkongo, twende hapo Skoba, twende hapo K2 season Pumelela, twende hapo Makaveli, twende wazee wa jeno mbele yeusu wa mbande, twende hapo Sukuku, twende hapo Ngisi, wazee wa kali mchungwa, Mundini Marilo, Lodi 90, twende hapo Jifti, twende baba Kachupi, twende Mubatari, wazee wa Mipeko,
ukutane wela mubani,
twende hapo Gaino na Ngurukuru, Zombie, twende hapo Zombie,
atakwisha swale, Gangari. Shem.